Isibwa bubinyo ebaluwa ne bakusomeranga ebyama byo ne babifuna mangu ne wejju sandabya samanye
alina sente gendo kole alina kapto gendo kole alina chopu gendo kole nasekere zintu kwato fayo alina sente gendo some alina fizi gendo some alina chansi gendo some anjabakana na yebatu
wange Edi kwebaza mami wange Sarah kwebaza mwakola china neshana nsome mwefidiza minji Sarah nsome baganda bange mwabayamba basome ne mwambale mivumba shana nsome ne mulia na maluma Sarah nsome nga mwagala mbe bulungi kunzi
alina sente gendo kole alina kapto gendo kole
Ganya na yenyikira mutateganya teguzambuma demberi omuna kumwana wange kola nyote wesasira omwabala bikabubinyo buli omuna mujoga joga na makage tegaterera ugayavu tebuyamba muntu Chigali gendo kore avuga taxi gendo kore nasekere zinto boto fayo atamuze bigere gendo some avuga kagali gendo some alinya taxi gendo some joli na zaranchi gendo some
Twenty nine.